music again. Okubera bw'omunga kuluma, wembera nawe nga binyuma. Njagala okwate wane waluma, era owonye bine biruma. Bweli bapesa wanyiga lya kyenvu, elita stress n'ekiwubaalo. Nali mulekwa nze wamponye ekyalo, mubulera guno mponya n'amaalo. Watwala omutima gwe n'ebibumba atwala, n'ebiwoolo bitwale, moyo gutwale n'amaaso twala, n'amagulu gago twala. Suubiza baby okubeera nice, nja kubeera nice. Just need empayo ka chansi, nja kubeera nice. Nja kubeera nice, nja kubeera nice. Nakutepeni n'olupapula, kulage bebeze bwe mpulira. Bwe kiba kisoboka nze njuna, mpumuza. Nkusuubiza okukuuma so tayiti, enakukwatako bebe mulume bayiti. Guno mukwano gwa mujasi ne gw'emino bwe mba munda, nzigulira oluggi luno. Njagala ensozi tuzisetule, bwe luba lugendo bebe tulutambule. Njagala ensozi tuzisetule, bwe luba lugendo baby. Suubiza baby okubeera nice, nja kubeera nice. Just need empayo ka chansi, nja kubeera nice. Nja kubeera nice.
Respect to Jema Kandi. Fire. Gekko, Mr. Gekko man.
Weli bapesa wanyigali ya chembu, elita stress na chubalo. Nali mule kwanze wamponye chalo, mubulela weno mponya na malo. Usubizo kukuma so taiti, ena kukwata ko bebe mulume baiti. Unomo kwano kwa mojasi nekwemi na wemba munda, nzigulilo lujiro. Watwaro mutima gwende biwumba twala, neriwe wolo bitwale, moyo gutwale na maso twala, na magulu gago twala. Suubiza baby okubeera nice, nja kubeera nice. Just need empayo ka chansi, nja kubeera nice. Nja kubeera nice.
I'm gonna make it.